kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha dhageystayaal waxaa maalintii shalay dhacay kulamo xiiso badan oo horyaalada kala gedisan ee yurub waxaana horyaalka dalka ingiriiska oo kale ay ka dhaceen kulamo aad u xiiso badan sidoo kale waxaa jirtay in dalka talyaaniga laba kulan ay dhaceen ha yeeshee dhinacayo dalka spain haddii aynu aadno kulanka ugu xiisaha badan ee shalay dhacay waxa uu ahaa kulankii dhex maray labada kooxood ee atletico madrid iyo real madrid kulankaas oo lagu yaro derbi de madrid oo labadan kooxood oo madrid ka wada dhisan ay horyaalka sidoo kale kaalinta saddexaad iyo afaraad ku kala jiray waxaana labadan kooxood ay ahaayeen kuwa isku dhibcaha kulankaasina waxaa daqadii loogu talagalay ay ku soo dhammaatay goolo la'aan brege eber iyo evera haddaba qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa natiijooyinka kale ee kulamada kale ee dhacay idiinsoo gudbin doonaa bal kulankan waan kala sheekaysto wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud mascade oo si gaara isha ugu hayay kulankan maxamuud ka waran bal kulankan real madrid atletico madrid oo si weyn indhaha lagu hayay wuxuuna dhacay kulankan xilli barcelona ay horyaalka iyadoo hogaamineyso ay badisay labadan kooxoodna barbarahooda iyo sidee wax u dhaceen
aad iyo aad kulankan dabcan wuxuu kusoo aaday iyadoo barcelona ay ka sarreysay real madrid 10 dhibcood laakiin dhibicda ay ka heshay bareejada ayaa hadda waxay ka dhigaysaa in 10 dhibcood laga sarreeyo real madrid banooni qurux badan ayay soo bandhigtay inta badan ayada weerar ahayd walow atletico madrid ay heshay fursado cajiib ah oo goolal ay ku dhalin kartay oo weliba ciyaaryahanada koke oo kale uu gool aad u qurux badan iska cunay laakiin waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a kulankan wuxuu ahaa markii ugu horreysay oo labadan kooxood ee ku kulmaan garoonka dhowaan ay dhisatay kooxda atletico madrid ee stadio wanda metropolitano la yidhaahdo oo 66,000 dad gaaraya ay jamaal oo garoonka soo buuxiyeen laakiin nasiib darada jirta waxay tahay taariikhda kulanka labadan kooxood waxa uu noqday mid eber iyo ebera oo xataa wax goola layskama dhalin waxaa xusid mudan ciyaartan in kooxda atletico madrid ee calaamada hurdiga amaba jaalaha ay qaateen 6 kamid a ciyaar yahanadooda halka 2 ciyaaryahan ay ka qaateen kooxda real madrid marka real madrid waxaad moodaa in awooddoodii banooni aysan xumayn laakiin niyadjo badan uu ku imaanayo maadaama barcelonana ay kasii sikanayso iyaguna ay hoos u sii dhacayaan
marka la fiiriyo atletico madrid iyo real madrid kulamada ay dheelayaan kulamadii ugu dambeeyeyna atletico madrid waxaad u malaysaa in laga sitay oo real madrid natiijooyin wanaagsan ay ka gaaraysay markaad fiirisid kulamadii ay ciyaareen ugu dambeeyey marka kulankan muxuu uga dhignaa labada tababare Zinedine Zidane oo real madrid hogaamiya iyo diego simeone oo atletico madrid hogaamiya
marka la eego awoodda labadan kooxood dabcan real madrid waxay uga dhigan tahay oo kala guuldarro maadaama in dhoweyd ay ciyaarahooda hoos u dhacayeen badiskooduna aanu sahlayn horyaalka hadda ee socdana real madrid 3 kulan bareeja ayay gashee 2 kulanna waa laga badiyey halka barcelonana ay kasii sikanayso marka waxaad moodaa real madrid marka la eego inay guuldarro uga dhigan tahay laakiin atletico madrid walow ay gurigeeda ku ciyaaraysay haddana marka la soo bordhigo ciyaartooyda atletico iyo kuwii real madrid oo kuwa aan isu dhowahayn waxaan leeyahay in atletico madrid ay tani dhibicda ama bareejada heshay ay ku qanacsanayd waayo systemka amaba shaxda uu kusoo shaqo tegay ninka la yidhaahdo diego simeone uma muuqan mid uu doonayay in uu goolal badan ku dhalinayo wuxuu kusoo shaqo tegay sheeka difaaca haddii uu gool ka helana alxamdulilah rabbil caalamiin haddii uu waayana dee waxba kuma jabna marka sidaa ayay xaalkiisu ahaa
marka la fiiriyo kulamada kale ee valencia oo aad moodo in muddooyinka ugu dambeeyey aysan xaaladooda wanaagsanayn ayaa hadda u muuqataa inay sare usoo kacday iyadoo maanta waxay la dheeli doontaa naadiga sbanyol bal ka waran kulankaasagana
sbanyol iyo dabcan waa kulan adag kooxda kubadda cagta ee valenciana waxaad u malaysaa inay marba marka dambaysa ay kor usoo kacayso sida horyaalku bilowday hadda kaalinta labaad ayay ku jirtaa oo dabcan 7 dhibcood oo keliya ayaa laga sarreeya haddii ay badiso waxay noqon doontaa in ay isku dhow yihiin oo markaasi 4 dhibcood oo keliya ay barcelona ka sarreyn doonto laakiin sbanyol uma muuqato in ay marka la eego awoodda hadda ay muujinayso kooxdani in ay garaaci karto ama bay ka adkaan karto laakiin banoonig waa iska cadaan iyo madow oo meeshuu aadi doono lama garanayo laakiin marka la eego sida waxay yihiin uma malaynayo in ay adkaan karayso kooxda kubadda cagta sbanyol waayo valencia sanadkan waxaad moodaa inay usoo shaqo tagtay inaan laga adkaanin
maxamuud mascade ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal kulamada kale ee dhacay haddaan idin dulmaro naadiga kubadda cagta ee sevilla ayaa 2 gool kaga adkaatay naadiga celta vigo naadiga khataabana 4 gool alves ay kaga adkaatay horyaalka barcelona ayaa hogaamineysa 34 dhibcood iskale valencia 72 dhibcood ay iska leedahay real madrid iyo atletico madrid min 42 dhibcood ay iska leeyihiin dhegeystayaal dhinaca iyo dalka ingiriiska kulamo xiiso badan ayaa dhacay waxaana kooxuhu ay isku arkeen kulanka london derby la yidhaahdo ee arsenal tottenham hotspur ayaa ku gegada Emirates Stadium waxaana 2 gool waxba ku awoodnaatay kooxda Arsenal inkastoo 2 gool ee Arsenal ay dhalisay u kala leen ciyaaraan Mustafi Alex Sanchez labaduba uu muran fara badan ka tagnaa qaybti hore ayaana labadaasi gool la dhaliyay. Sidoo kale waxaa kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubadda cagta ee AFC Bournemouth ayaa 4 gool waxba dirtay naadiga Huddersfield Town. Burnley iyo Swansea 2 gool Burnley ayaa ku wadaagtay. Crystal Palace iyo Everton bareejo 2-2 isla galeen. Naadiga Manchester City ayaa 2 gool waxba kaga adkaatay naadiga Leicester City geegada King Power Stadium, waxaana 2 gool u dhaliyay Gabriel Jesus iyo Kevin De Bruyne. Liverpool 3 gool waxba ayay Southampton dirtay, halka Chelsea 4 gool waxba dirtay naadiga West Bromwich Albion. 4 gool naadiga Chelsea waxa u dhaliyay ciyaarahanada Eden Hazard 2 gool dhaliyay iyo Alvaro Morata oo gool dhaliyay Alonso gool kale u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Chelsea. Manchester United ayaa 4 gool gool kaga adkaatay naadiga Newcastle United, inkastoo goolka Newcastle United ay ku hormartay ayaa waxa uu burburiyay ciyaarahan Antoine Martial oo daqadii 37-aad gool uu ka soo shaqeeyay ciyaarahan Paul Pogba uu dhaliyay Martial. Smalling, Lukaku iyo Pogba ayaa 3 gool kale u dhaliyay naadiga kubadda cagta Manchester United. Waxaa naadiga Manchester City ayaa hoggaaminaysa oo iskale 34-22 kulan ciyaartay. United ayaa ku soo xigta 26-22 iskale 22 kulan ciyaartay. Chelsea 25-22 iskale ay Tottenham Hotspur 26-22 iskale. Sidoo kale dalka Talyaaniga 2 kulan ayaa dhacay oo xiiso badan. Naadiga Roma ayaa 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga isku magaalada ka dhisan ee Lazio. SSC Napoli ayaa dirtay 2 gool iyo gool naadiga AC Milan. Kulamada maanta dhici doona naadiga Crotone waxay la dhici doontaa Genoa, Benevento iyo Sassuolo ayaa dhici doona Spal 2013 iyo Valentino iyo Valentino, Sampdoria iyo Juventus ayaa sidoo kale dhici doona, Torino iyo Verona ayaa wada balansan. Udinese iyo Cagliari, Inter iyo Atalanta ayaa kulan kale oo xiiso badan. Dhageystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogto.